Nastonzi on Zambe, Namanso Uzelinga. Oh, you are Zali Lokola yo, Zalite. Nimekuja kukushuku, nimekuja kukuabudu, nimekuja kusema asante.
Wamizani.